Zabbuli ey'ekikumi. Mukama agamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo. Mukama alisindika omuggo ogw'amaanyi go okuva mu Sayuuni, gwe fugira wakati mu balabe bo. Abantu bo beewaayo n'omwoyo ogutawalirizibwa ku lunaku olw'obuyinza bwo. Mu bulungi obw'obutukuvu, olina omusulo ogw'obuvubuka bwo oguva mu lubuto lw'enkya. Mukama yalayira, so talyejjusa, nti ggwe oli kabona emirembe gyonna, ng'engeri ya Melukizeddeeki bw'eri. Mukama ku mukono gwo ogwa ddyo alifumita bakabaka ku lunaku olw'obusungu bwe. Alisala emisango mu mawanga, alijjuza ebifo emirambo, alifumita omutwe mu nsi ennyingi, alinywa ku nsulo eri mu kkubo, kyaliva ayimusa omutwe.